Ganjaron Arenado Republic. Public. Buddha Bows. I know you miss me. I miss you too.
It's the kids, baby.
They call me Batman, Kansela Janjaro. Nasimama juu ya biti leki kangaro. Kitambo kwenye game usinipime ero. Kizingua na kufua siku tupi sero. Yo, nimelelewa na matap shata. My big papa, hoodies I'm a gangster. Gangster. Kama ni waki siso gay hapa. Ni disaster, si roll na my haters. No kinikuta kwenye politics. Take care cause I know what about this. Yeah, na rise to the top Mr. Chicks. Mindo luda peke ambaye sina Chris. Hey. Change your flow, pack a melodies. Now I change your mind, sees bill apologies. Wash up there, when you strategies. With the boss, need to back to when your memories. Yes, see on the cani kama terminator, the cancella. Need to miss a capoeira. Full time, now my bank teller. Na sabi hella, domana na you feel better. Usishangae ni kitu legendary. Naza kuchana kabla hata kwenda secondary. Vesini nga hini stationary. Machupa ya kumwaga yes internationally. Kama tupaki izarakati lazima utaka. Ki adrakati metajakati sasi ndo bala. Bombo klati miadarati wata kushaga. Nikiwa mdogo sana nilisha kuwa superstar. Sete madipo kuniweka juu. Tulivo towa anajua mambo sawa full. Oi oi mzuka kama Saigon. Leo natema sumo kali kama a python, python, python.
It touches on the mix.